jotamani halaji malifu.
Toyo stijo tamani kede kabaruji amen e fulfulde
gagne kante to boggi jandega fandu hala Mamadou Samassi Gudiam wadi sakrabe heedido jeunesse cercle masna tewti denagu men beeda hunjende hore yon wattu goto to boni ton halnan en ngoytigi alhaali jamarnde rentude tacude korka le leeru ramadan du yo tawangal to kay ton kawar mudna jukiti hunjende hore yo golle sambino dewral ko goni ben sababuji asidangaaji do dati malidi hono hadde di kumini be kawar mudun be bedanan en famu le journal meden digul sembe kawar yo men hande bete alkamsari 9 avril 2024 bismillah sakral ñande ala sabtante go mars 2024 de jeunesse say le cercle masina landin kawrtal ngal e mudun be dardi lam ko be huncande hore denagu yimbe e gineji mabbe e on wattu goto o fedde halnan en boni ben hultiwide ton ngaji chapantati ñamri di boni ko be totta hejali jamare de ke gelane be dro famu ke danako aissata jara heba nedu fe songo usman nyalbul e alcisse
ko be kali hala mudun le ngal kawrital yo denagu jamare de e wi Moussa Darame gondo e fedde jeunesse say le cercle masina ñande fuu rafinde naago wonde ɓeydade heɓude sembe illa e lewru septembre hitande 2023
suutugol daabaji jamarnde egguingol gelle yogaji tawi wala fe e wimuɗum wakkati no kettal mum yetti le ñalawma hande o laawol fuu wala hakkunde amen e cercle masina fay goto wawa nadde fay goto wawa yaltude sayi le ñalawma hande o
le o wattu goto mangal paɗen naɓi guureji tongaji capanɗe tati to boni to gendi uddande lebbi kewɗi joni jamarnde welteke sanne o golle Hammadou Diko neɗɗo boni goto
les bénéficiaires
ngadenteɓe moƴƴere nde ana sowa cili capan nayyi adadu moƴƴere neldande galleji teme tati capan jetti e jeegom min pecci hakkunde mu'en ɗum heeta feyi wona geni boni ni tan ɗu wodani gelle tati goɗɗi ɓattiɗi boni kañum en du ana hen balla o kaso gonga o welimin ngam miɗen jiiɗi waɗnede faham
himɓe ɗe gelle ɗiɗi jetti imma daraji kanankoɓe ka eɓe darta fahan ɓeyda daranade ndenagu himbe e jawdele mubben e darono du ndenagu lawidi
sekreba tutaklaj bawdu kabarno banga bem am facebook andu x don twitter kido to kidal ton no ben directeur en e kanya gollo mabbe hulta ben be wide yo jogi fa nyande 17 avril ndi yalla furde golle ndenno e le talkuru ndu kanko horojo gouverneur ben region o holliti ben neldi himbe le fuf holti wide wondaga fi odo kabaru mo sababu fuf ben mema ko e mudun e wottu goto himbe le lamu ben gollobe lamu hewbe dun ben jaka le nuku mabbe le gelle kewde ben galluje kewde sal le yelen bedro famu kedon ko dramal maga hebani du fosta ko Umar Bagalo e Ousmane Nyalbouli
ngodo noddango gouverneur kidal wadi fewde e lamu kobe hanbe gollodi le region ngaji di yimbe wonbe le ngalluure de kollitiwide belti kisanne de mi wattu jone be tampi ko ciudu gollir lamu de ngala ton
aya le gollide tawa gollo fay goto wala le mudon directeur o tan tawete don wattunde directeur wala don tawa neddo goddo fu wala don fa lomta don dun an wada tidalla do gollirde dabareji fu piaga yalla jamare de an heba musala e de tidallaaji le gollide gonde le enukuji fu buri kuminide kabaru yirwere e service ngaji sini an garta an kani wardude fanɗi fuu jama kewɗo seeɗa yalla andaran golleji
ɗo gawoɗo tawiri wiide cuuɗi gollirɗe antono fuu goɗɗe fa hannde jottaki to ile iwi to hitaande 2012 misala ɗum woni cuuɗi kuminiɗe kabaru keɓe kañe fa yettoyo lampaji e usuruji noon kanko Hammadou Abdoulaye Maiga o hollitiri wiide laamiɗo fedde INTM to gawoto
minen golloɓe eɗen waddanamen tiɗallaji min kaali min kalti min gaɗɗi noddago fewde e laamu o yalla eɓe garta hannden ɗum waɗi torre sanne le région gawo le jonti ɗiɗi ƴaɓɓiɗe bureau régional windi no talkuru himeji muɗum yo hokkoyde gouverneur yalla ɓe ana garta saabi jamare nde ana hasindiniɓe
miccitiɗen wiide ngalluje kewɗe le saha leydi ndi noon wori misala nokku noddirteɗo menaka ɗo laamiɓe humniɓe kabaru jande ngala kuttiɗi ana wonde yettade yimɓele wonɓe toon ɓe du noon ɓe kollitiri wiide
rentude taccude korka na yirwi sanne le ben ngallure ray ɗum woni to kay ton yimɓe kuɓen yimɓe galle giraɓe ko nande muɗum ene gaɗa tour tour yaade ben le nokkuji mabɓe taccude korka ndenno ɗum ɗo na ɓeyda dewral hakkude jamarde banggal dina ɗum baradio hen ndetke yalade ɓeydoro famu keɗon ko Mamadou Samba Diallo kayoɗo amen to kay heɓanede fostango Ousmane Nyalbouli e alcisse
yamde sappo e jeenayi yetteke kay alan o min kawri e lelogol nangue le galle watarankoɓe
niet le fi wati e kayna lamini belajele
boisson flé kangal ba flé moni flé
e ben ja chapande taton gidirabe golidibe garbe hawrde le diande ben kunda do kaydo do noddango gidibe birayma watara woltien sabe hedonde o noddibe himbe warde
l'importance
nafa ko woni e hawtude so tacita korka mudum yo sembinde jilli hakune yimbe tekinde endam hakune gidirabe e sarabe
lamice
minitaji sedda tiagal dun be darni julde
Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah muhammad rasulullah
ngo hakilo anay ko yida le dina alislamen sabi e wi dinan kobe hokkude purari horbe njoddi mudun Allah tan andi sadi kukulubali almami miside hu conseil islamique kay
wala rasulullah alayhi wa sallam
kanko muhammad sallallahu alayhi wa sallam le hadith goto o holiti wire neddo fu ndokudo kordo ko taccira korka mudun heban baraji ko omdo hani hebude tay wala fu ko uyti e baraji kordo yo hore fayso du ye tamoro
halna kala tamoro kelindi
wonno ko mamadou samba diallo hebe ne studio tamani iude kay
sakabam pam video ben ko wodi joni ko ben takam wi dastangaaji di ana kewi sanne du dati leedi malindi den ko buri hewdo dun sabuji di yo ala hali dati di ma don mobilaji ma jogola kambe donnobe be den la bedro famu esre jarawon ko hebe den kedo fastango sunu nyal bul e sitasribe
sababuji ko watta kasaraji lawi ana kewi un dindin wiide makam fofana gonda e fedde askuma wobe felede do majun ana kewi dun o beydi wiide
hebbungo mudal en dolle kam amgo jamare fotata ala halan adidi woniri do ngo sabe binda e accidentji bondi dun labidin karngaji hewdi handen e leedi mali patata sariyaji don won datti mawdi gaddu e tawede fu kari fulata handen dogo mo wana talgi hibbudi kam pamata jama
wada wattaji karngaji kasaraji lawi ana fawi do doggul ma jabbetingol dun holliti wiide siaka jakite jokko hore syndicat national des transporteurs routiers urbains et interurbains mali century mali
no transport
ya fito ko watta kono gelle mawden handen e karngaaji watte yime ko heefu karngaaji bur hasungunde do sabi soko heewdi mobilaji ana war accidentji
kanon horobe askuma be di wiide dabareji di kanan ko be leydi meden di bami yalla kasaraaji lawi ana buito ngadan tan faabe keba kalis wana dun nafa fu di ngala himbe be min landi kanyon ko kolitivide donnobe mobilaji kani janginede andinede sariyaji lawi e humpitede yalla anandena himbe
sijo tamani yo projet fondation irondel do mali do mo faba mudun ittira leyleede gouvernement suède danemark suisse royaume uni kanyum union européenne et coopération espagnole
yewta meden hertande zoom sur hande meman hala ben taguji di horobe goyobe ngata wattu ben de kubu satudo o wattu yalla ne bedro famu keddana ko hemani asra jara hedu fustago umar wagalo
le lewru avril wala fu dulludo wularnde no worri e leedi malindi nokkule godde dun yahan degre chapande nay e joy nokkule godde dun jabbo dun de do wulare hawri e korka kanye tajugol kurangaji kambe golloobe li nangeji bebe tampi sanne beedo horobe gombe dow moto ngaji na e koyde muude wakkati fataano batti sottobe ndiyam buddan kanye ko nande muudun wobbe ciodan dan don ndiyam buddan na galasiji njowa e ko he muude na ngatti e licce fa unna chaldi muudun enna le galleji diidu wobbe atan wakkati fana jogi sion ngaji ndiyam ana joro jogi be bawde be atan joodi le beñuwar ngaji muudun en goldu yerdido golleji yoga almamen kolliti wiide neddo watna do hakkille sanne sabi defe so tobbere ndiyam yabbike guddul man holite wiide korka maada taji
aywa min pami umar bagalu hajjarama sagam pami do katene kabaru jamen hande ben no wiitan to do satu tari bangal jamu 3321 mo jodi application jo tamani dum yo bangal play store do sare wetra meden magazine
ngade hakille nyaw menajit matama le leedi meden mali
humani be cellal ana dabe yimbe ngattana hakille yi sifaji wulare taldi yorde dane utande fofande suka kanyum e majjude hakille
neddo fu taykitige dido sifaji e hore mudum yawna yottare suudu doktoror fu do badi dum
nyaw menejit ana naboro ko yawi so sellidu ana yoppa ella e joomu idum waradu idum welitoro bangal doyru kanyum e illari
neddo fu jawande yottare suudu doktoror o do nyaw allato dun sabab moddo pikkiri mundu ana wodi ko wawi sakkade o do nyawmina zit ana warredu mere
yo bataki iuran do en sijo tamani e do goldi dal minister humani ne cellal
kabaru cellal dun woni ben yotra meden hande dum yowi do kabar ben do tujugol dum hunde de sambinta satere wulare yala ne bedor famu ben kanko farnuta kujo hejab en yogabe wonko hebe nen kedda fu tangu min e sitati de yo en nyalle jam to diriton wakat juro o wularende yo ko buri degre ngaji chapana e joyi alasan toure tujiki o ndadi fa o tampi neddo mawdo sawrude mo
kilinex woka
watti soni malan mi jeba liccere wodere mi watte bo ekina tan samoji jaati feeni liccere huna fu nafata ana tampina nga sanna samoji sum de golla samoji so tujugo mo satti so malan mi ya fa doktororo mi jewe chafaje hitane fu watti kubbu na wada tan
koron ka kuri mi problem
o do alhali o sababuji mudum na kewi buru fu fu nange jonte tifoyi madun fusugol labi jam ndehuji le kine no holtiri docteur jacob jakite mo sudu docteur dire
watti joni nan ana satte san wular ana wodi dungu sabdos yimbe hewbe ana tutta ku he mudunu ana facintina kef enan nan mudun sabi i ana wulan san du ana nato sabe jogabe ana tutta sun mata matan jum ana han yade docteur do yalla anta hudun wadan na tahana pamde chafaje de sifamul andaka sabe sun tutta ana han yade docteur do be wawini ma chafaje holde dati de da jukude
le ngalure kaydun jamarne huliti sato tujudi ka hulti wiri buru fuf wattu kubbu
nindundi lati ya
ningi mi tukne gotan watti kedun be dotir hotan jamul dan dun dargen ga samboji fesna ta hore mu dotra jamul dan dun darta ko watti fusum tutta hotan anaw ko sana ana tampina fa wala sala sar fa ku yalti wakkat fu mingi mi tuttan mi dotra hotan jambu dan du den daro gota gota dun hewtna kan hor nawore san gam yata doktorore
mine men teta duk so so konnare
docteur bagayugo abdul Umar na golla to suudu doktoro Serifula Kay holti wiide tujugul ngul yo nyaaw wala toke mun tade dum hore dum no tiida dum yo wi do ala hali tujugul ngul e bi mako
sape ali
tujugul anwa hebnede chafaje le doktoro won sabun kulleji ko holdi tiita dum tati wonden hore ngin ano mena so neddo tuddo yottigando amen do men sukka bubbe kine mudun kulleji yogaji ko natto sabe tujugul ngun daro gaso dum gase fi meda wa tewne jom chafaje yogaji ko natto sabe do darna dum
responsable de ce segment
dogo tan yogabe dunno itobe ledde balebe pewtata e mudu so be do kay sifaji kewdi jogi bangal darnude Ousmane Guindo e Adama Sey be do fufyo itobe ledde to bankas e banjagara
toujours mo adon den ko lobe
watti fusu neddo horam ana nawa du an hoditata mi yogaji wondi hinere jom muti sene mat dun tan men amon meselan tan hoditata watti fusu hoditama ji an yaltan so ji an yalti men wa sukude hen biral habu yelan dan daro yogabe du ko e parlarde kan ledde yogaji kawrutna dum suma dum lila en nangi heba una dum fenni mudun wada hen dudu ana darna tuddugol
bawe uluga adanchugo yare
dunke en cellal holti wiide soni neddo tujjike ko buri kayo jodda nokku goto heddo dara pufa sede sede ka soni ijam daraki battoto doktoro en dum do timta yetorme den du cellal hande o jarama hirade o enji cagal joni